Downloaded from gasomusicblog.com.
One sword, why kid dikiyo, best boy, and your booze on it. Let's go.
To science in the more, you go video in the more, and you want me the more, baby. Nainga then in a sainga, you let you go in and a sainga, baby.
Niwaboni vali nuko ni Michelle Abad. Winzi flex masila yaka baby cause. Uniemezi mwali ndwa ni masila mousse. Kifo ulumbe ma baby tosela juice. Kuinzi good ula flexa. Disi uteni wa pesa. Chiboba akuna za savisa. Ni buzo fabiti wataviswa. Ni kuketi le nisupile kuwe na anikekize. Ni akwela kupari kwa bashemba. Utwile nina ni backup ni fitile. Yeah, au latiza kusupa na vafropa. Kona wona nivone bake wavuta. Kwitha yumo ya majaho ya tumbako. Dilondo, tangunye noku mutha.
Pasali ni vavoni.
Ni vavoni.
Kuwene hava kini. Yeah. Bila tuli tenyi.
One soul, yes. It's
Pasali ni vavoni. Kuwene hava kini.
Kinecha no wanda basaba kukuba pale la micha. Neke usa nivoni te ili kumina. Kono kazazi mwapiru ya kanana kubona. Nisepisa kuwa niwe na forever. Kutaezi tiani nyema usike wa saba. Zamala tomba zazi ya kikutia. Kisemu ni mulo kotofa kuwea mwagia. Kono kue na nyani na tauti. Kide ili na vina kipatia futapati. Lula tane fela ona chwa na mane. Auna kunyanda we na fataba ya kapene. Yes.
Pasali ni vavoni. Kuwene hava kini. Bila tuli teni.
Yamize adipu.
Pasali ni vavoni. Kuwene hava kini. Hava kini mama mama.
Time production.
Show boy, what's so deep? AK, what's chewy chewy? Hey, I got on this one. Chato chato, baby Andy. Kumbuti kumbuti, ango pato.
Downloaded from gasomusicblog.com.
Nyambe spatula. Nakufona nko. Wanibari. Pashangi. Mulwane.